Mabofu mwebumo omulabirizi wa ulabirizi wa Central Buganda Bishop Miko Lubowa asabye banna Uganda okwewala ebinyumo okunywa omwenge saako n'ebirala ebiyinza okubaviirako okudiwuuda ensimbi so nga n'ebyetaago bingi ddala naddala ng'abaana boolekedde okuddayo ku masomero. Bino abyogedde mu kusaba kw'abadde akulembeddemu n'akubiriza bannayuganda bonna okwenyigira mu kulonda bwe kuba nga kutuuse wakati mu kuteekawo emirembe kubanga kye kimu ku byaleeta omulokozi.
Mwewale okukozesa olulimi oluvuma olujerega oba olujolonga musaanye okwewala ettamiiro ebiduula ebinyumu n'ebiringa ebyo ebiyinza okwazaalira akabasa. Mugoberere bulungi okulungamya kw'olukiiko lw'eggwanga olw'okulonda Electoral Commission. Bino byonna byebabuulira mikwano gyange tebaddaawo ne bababuzaabuza. Bw'eba Electoral Commission egambye mukole bwekiti kakati omuntu omulala bate bw'akugamba bikola bwekiti oluusi yandikusuula mu ntasa akusigula takola ki takugula ate mweweeyo mulabe nga mukola ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa.
Bishop Miko Lubowa wano wasinzidde n'asaba abantu okugondera amateeka gonna agateereddwawo akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga tewali muntu yenna afuna buzibu mu budde obw'okulonda.